Isaiah 58 verse 1. Memeza ngezwi elikhulu ungazibambi, uliphakamise izwi njengecilongo, utshela abantu bami iphambeko zabo, indlu kaJakobe izono zayo.
Verse 2. Noko bangifuna insuku zonke, bathanda ukwazi izindlela zami, njengesizwe esenza ukulunga, singashiyi ukwahlulela kwaNkulunkulu waso. Babuza kimi izahlulelo zokulunga, bathanda ukusondela kuNkulunkulu. Verse 3. Bathi, sizileleni ukudla, ungaboni na, sizihlupheleni izinhliziyo zethu ungakwazi na. Bekani ngosuku lokuzila kwenu, niyaqhuba umsebenzi, nicindezele zonke izisebenzi zenu.
Verse 4. Bekani, nizilela ukulwa nokuphikisana, nokushaya ngencindi yobubi, anisazili namuhla, ukuze nizwakalise izwi lenu phezulu.
Verse 5. Ikhona lokhu kuzila engikukhethileyo yini, nosuku lokuba umuntu awuhluphe umphefumulo wakhe, ukuthi umuntu ugoba ikhanda lakhe njengomhlanga, endlale endwangu yamasaka nomlotha phansi kwakhe na. Lokhu kambe ungakubiza ukuthi ukuzila, nosuku olwamukelekayo kuJehova na. Verse 6. Akusikho lokhu kuzila engikukhethileyo yini, ukuthukulula izibopho zobubi nokuxegisa imichilo yejoka, ukukhulula abacindezelwayo nokwaphula wonke amajoka na.
Verse 7. Akusikho ukwabela abalambileyo isinkwa sakho, nokuyisa abampofu nemihambima ekhaya lakho, nokwembesa ohambaze lapho umbonayo, nongazisithezi kwabayinyama yakho na.
Verse 8. Khona ukukhanya kwakho kuyakuqhamuka njengokusa, nokuphuluka kwakho kuyakuvela masinyane, ukulunga kwakho kuhambe phambi kwakho, inkazimulo kaJehova ibe semva kwakho. Verse 9. Khona wena uyakubiza kusabele uJehova, uyakukhala abesethi bheka ngilapha. Uma ususa phakathi kwakho ijoka, nokukhomba ngomunwe, nokukhuluma okubi. Verse 10. Umniko olambileyo isinkwa sakho, usuthise othotshisiweyo, khona ukukhanya kwakho kuyakuphuma ebumnyameni, ukuhla kwakho kube njengemini. Verse 11. UJehova yakukuhola njalo, asuthise umphefumulo wakho endaweni ezomileyo, aqinisa amathambo akho, uyakuba njengensimu eniselweyo, nanjengomthombo wamanzi, omanzi awo angaphuthi. Verse 12. Abavela kuwe bayakwakha izincithakalo ezindala, ubuye wakhe isekelo zezizukulwane ezidlulileyo, ubizwe ngokuthi umvalisikhala nomlungisi wemikhondo ukuba kuhlalwe khona. Verse 13. Uma ubuyisa unyawo lwakho kulo isabatha, ukuze ungeze umsebenzi wakho ngosuku lwami olungcwele, ulibize isabatha ngokuthi intokozo, nolungcwele lukaJehova ngokuthi luludumo, ulidumise ungahambi ngezindlela zakho, ungawuqhubi umsebenzi wakho, ukhulume ize. Verse 14. Khona yakusijabulisa kuJehova, ngikukhweze endaweni eyiphakemeza umhlaba, ngikupho ukuba ulidle ifa likaJakobe uyihlo, ngokuba umlomo kaJehova ukukhulumile.